Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene, gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa
nanjye Teta
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero.
Bana nshuti zacu, yambi, twari dukumburanye pe.
Amakuru yanyu, ku ishuri se, byifashe bite? Twizere ko mwese mumeze neza, kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura, aho muri hose.
Nibyo rwose, ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, mu kiganiro cy'ubushize, batubwiye ko tuzajya dusaba ababyeyi bacu, kutugaburira ibyo byose, kugira ngo dukure neza, sibyo?
Nibyo rwose Teta, bana nshuti zacu, namwe nimutubwire, hari ubwo mwagiye ku musarane, mutinya kwituma ngo mutagwamo? Muze twumve inshuti zacu.
Nasaba ababyeyi bacu bo, bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twashishikarijwe kujyana abana bacu ku kigo nderabuzima mu gihe bafite ikibazo cy'imirire mibi maze babavure kandi banadufashe kumenya uko twabagaburira kugira ngo tubarinde kuzongera kugira icyo kibazo. Uyu munsi turashishikarizwa kugira umusarane wujuje ibyangombwa, wubakiye neza, usakaye neza, utinze neza, unakurungiye, upfundikiye kandi ufite na kandagira ukarabe.
Ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 72 21.
Noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu.
Kashaho ntabwo narenze ko nsanga mwatangiye. Ubundi se kuki mutantegereje?
Nyine twanze kwicara tudakina duhita twikinira ikirura.
None se birakubabaje kanya? Twongere dukina nawe wikinire.
Twongere dukine ikirura. We muzi ibyo mbonye nzano ku irembo?
Ubonye iki?
Sha, nabeshe natinze ndi kureba umwana bakuraga mu musarani.
Yewe, hari umwana waguye mu musarani? Yewe, yaguye n'umutwe n'amaguru byose? Ubu yaba yavuye gusa we. Gahurijijwe n'iki? Bakamura mukandagiye? Nibeshyera ntabwo mukandagiye. Ubaye ikigaye?
Ratakanya. Umusarani ugira icyo kinini kitabona, ubwo umwana bamubonye
njye birambabaje.
Bamubonye. None se bamujyanye kwa muganga kanyu?
Tiza bari kumwaza bamukuraho amabye.
Yoo, nanjye birambabaje. Gahe, ngaho ceceka, ntiwumve ko bamukuyemo bakaba banamwogeje.
Ja, niba ari ibyo njye sinzasubira ku musarani ntazagwamo.
Twebwe se ku musarani wacu hano ku irembo tutawukwirwamo. Humura gahe, twebwe ntabwo twagwamo, kuko ababyeyi bacu bawudukoreye.
Muzi ko se twebwe umusarani wacu ufite akobo gato.
Kandi koko ni gatoya ntabwo twakwirwamo.
We, muze tujye kureba ko uwo mwana warangije kumwoza akamujyana kwa muganga.
Muze se?
Oya, ahubwo kandi twari dutegereje yaje mureke dukine.
Mureke dukomeze dukine. Dukine ikirura.
Yego. Tujye gukina.
Teta, Karan, wumvise ukuntu kanya na jayiruka akabwira utuntu tunyamaswa ko yabonye umwana wari waguye mu musarani?
Yego gisi cyusa, cyakora uwo mwana babashije kumukuramo, baramwoza kuko umwanda ari wamugiyeho. None se bana nshuti zacu, namwe nimutubwire, mwebwe iwanyu, umusarani wanyu umeze ute?
Musarani uburibi mwebwe dufite wese irimo isari, dufite wese irimo isosi. Njye abana bajya muri tuwarete mvana gure kunyagira.
Iyo tuvuye muri tuwarete dukarabira mu ibase no mu itiyo.
Muri tuwarete yacu irimo amazi.
Iyo mvuye muri tuwarete njyewe mfata akabido nkajya kuvoma ku itiyo ahandi nkitabaza.
Iyo njyewe mvuye muri tuwarete nkarabira mu idobo. Aha njyewe mvuye muri wese njyewe nkamenya ngarabira ku kigega. Njya kwituma kuri tuwarete bitari ko shimitinya.
Nanjye ntabwo mbitinya.
Aho njyewe kuri wese mbona ibinyamakaka biba biri muri wese. Ngira ubwoba ngasohoka niruka. Narebagamo icyobo mu bwoba.
Yo, abana mubivuze neza rwose.
Yego disi cyusa, abana mujye musaba ababyeyi banyu bajye babatunganyiriza umusarani kugira ngo mudatinye kuwujyamo, sibyo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine, dukine, twishime twese.
Abana, mwayumvise? Twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana shuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu, Mukakinyana Pauline. Uyu munsi mu isomo ry'ibidukikije, tugiye kwiga kujye tuvuga amazina yacu. Nkaba rero nabateguriye inkuru ishimishije cyane yitwa ngo kumenyana ni byiza. Ndifuza ko isomo ryacu rirangira, buri mwana wese ashobora gusubiza ibibazo bijyanye n'inkuru kandi ashobora no kwibwira bagenzi be. Murabinyemereye?
Yego!
Ni byiza cyane. Shuti zanjye, niba mwiteguye rero, reka mbasomere inkuru nabateguriye. Kumenyana ni byiza. Gasaro na Shema bavuye ku ishuri, bageze mu rugo, bahasanze umwana w'umushyitsi. Gasaro aramubaza ngo witwa nde? Uwo mwana araceceka. Shema ahita abwira Gasaro ati, reka tubanze tumwibwire, wenda nawe araza kutubwira amazina ye. Gasaro arabanza aramwibwira ati, njyewe nitwa Gasaro Aline. Shema nawe akurikiraho ati, njyewe nitwa Shema Aimable. Wowe witwa nde? Nuko umwana nawe aratinyuka arabibwira. Aravuga ati, nanjye nitwa Karake Robert. Gasara avuga ati turishimiye kumenyana nawe. Mama abarasohotse asanga baganira. Ati mbese mwamaze kumenyana? Robert n'umuturanyi mushya yaje kudusura ngo tumenyane. Natwe tuzajya kubasura tumenyane n'ababyeyi be. Bana shiti zanjye ndizera ko mwese mwateze amatwi inkuru yacu. Kandi ndabibabazaho ibibazo numve ko mwayikurikiye neza. Niba mwiteguye rero reka mbabaze ibibazo. Ese inkuru yacu yitwa ngo iki? Murakoze cyane. Inkuru yacu yitwa kumenyana ni byiza. None se Shema na Gasaro bavuye ku ishuri basanze inde mu rugo? Murakoze cyane. Shema na Gasaro bavuye ku ishuri basanze mu rugo umushyitsi. None se shiti zanjye uyu mushyitsi yitwa nde? Ni byiza cyane. Uyu mushyitsi rero yitwa Karake Robert. Shiti zanjye n'icyo aba bana bishimiye? Ngaho bisobanurira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Aba bana bishimiye kumenyana. Ese mama yabasezeranyije iki? Ngaho bibwira umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza cyane. Mama yabasezeranyije ko nabo bazajya gusura iwabo wa Robert bakamenyana n'ababyeyi be. Bana shiti zanjye murakoze cyane rwose. Mujye mumenya amazina yanyu rero. Kandi niba mutayazi yose mujye muyabaza ababyeyi kugira ngo hatazagira ukubaza izina ukariyoberwa. Shiti zanjye murakoze cyane rero. Isomo ryacu rijyanye no kwibwirana naho rirangiriye. Bitewe n'uko mwitwaye neza rero reka mbahembe twaturabo mukunda. Uturabo, uturabo, uturabo. Ninizere ko uturabo nabahaye twabagezeho. Ariko reka mbasigire umukoro. Muze kubwira abo mubana agakuru nabasomeye kitwa kumenyana ni byiza. Murabeho naho ubutaha.
Bacira umugani mba bambuza umugani n'uzabikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana murabyumvise, umwanya wo kumva umugani urageze.
Nibyo teta, kandi yagukora dukomeza umugani w'abana banyende bubatse inzu.
Nibyo rwose. Bana mwese muze tumusanga yadutegereje.
Kera habayeho
abana
karamenyogoku.
Mwiriwe neza?
Wiriwe neza nyogoku.
Yego, mumeze mute?
Tumeze neza nyogoku.
Imana ishimwe cyane rwose, ndabona mumeze neza. Tugarutse kuri wa mugani, twagarukiye ahagana hehe? Ubusize. Yego?
Twagarukirijeho abana ba Nyende na Nyende basanga inzu yabo yaguye. Neneho abana ntibacitse intege ahubwo bagiye mu gishanga gushaka ibumba. Barangije bakora amatafari, barangije barayatwika kugira ngo akomere.
Ntabwo barekeye aho nyine ngo bashatse amabuye barayatunda bayageza aho bagombaga kubaka. Bubaka umusingi w'amabuye. Umusingi ni umuferege gutya bagacukura ahantu bagashyiramo amabuye ngo hanyuma bubakaho amatafari ahiye basakaza amabati. Murabumvise abana noneho? Intambwe bateye? Amashyi disi kuri abo bana. Bana beza cyane, urugero rwiza. Ngo bamaze kuzuza iyo nzu, imvura nyinshi iragwa bayijyamo. Bugama muri ya nzu batangazwa no kubona itaguye, maze bamenya ko mbere bubakishaga ibikoresho bidakomeye. Amashyi. Abana di bavuye mu byatsi, umuyaga warayitwaye iyo nzu y'ibyatsi, bubatsiye amatafari noneho adakomeye bagerekeranije gutyo, nubwo yari isakaye imvura izira bihirika, bati oya ntabwo tunyuzwe, dushake noneho iyo twubakisha amatafari ahiye. Tugarukire aha ngaha, ntimuzajye mucika intege na rimwe, birabujijwe. Urugero ni uru nguru rw'aba bana. kugira umuhate. Yego. Wabadi, kintu ushaka. Icyugamije ukazaruha kukigeze. Sibyo? Reka rero tuzakomeza ubutaha. Muri abana beza cyane.
Teta, Karan, wumvise noneho ko abana banyende bagiye gushaka amabuye bakanayatunda?
Yego shacyusa, ya nzu yabo noneho bayikoreye umusingi w'amabuye, banayisakaza amabati, noneho imvura iguye bayijyamo ntiyagwa.
Oh, Teta, Karan, nicyo kizacika n'igice kizakurikira. Noneho mbere yuko dutaha, tubanze turirimbane indirimbo. Muriteguye, twatangiye!
Isuku, isuku, tujye tujye.
Neza aho mubuye abahasukuye genzi gukoropa ibi byiza cyane mu cyumba cyanjye hahora hasukuye aha
isuku isuku tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku.
Singi myenda neza cyane akabati kanje gahora gasukuye genzi kumesa imyenda imbere iyo nyambaye iba isukuye aha
isuku isuku tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku.
Zandiraho vuye kumeza haba hasukuye aha
isuku isuku tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku.
Oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe. Ubu se ntitunaniwe? Muze turuhuke. Mujyanama we, kati inyuma aho ngaho niho umusarani uri.
Ese.
Ariko se kandi.
Bakumva iki?
Wige wogeje iyo jerekani ntabwo irangiza.
Ndeka rwose hiki hafashe muri ububi wagira ngo ni uruterano rwose ariko nako si uruterano da bamaze igihe nta zose kandi zikoreshwa buri munsi
ushyiramo uducanga ucuguse
yewe amadato we mbere
cyane amasabaye ikika bikugendekeye bite se kandi mujyana
ngahore niki mujyana
amasazi yuzuye hejuru yawo ntatuma umuntu agira icyo yikorera mu mutuzo.
Ariko mujyana abaraye wamenya gusetsa n'umbwire ko usohokeye aho
ni impamuda yirananiye ngiye gukandagira hari umwobo nagombaga kuboneza isazi ziti ziranzenguruka zingwaho bimbuza amahoro neza neza ndambara ndasohoka.
Izo sa mujyana uti ndasohoka ubwo ntiwari ukubwe
ariko ntibikwiye
ariko rata n'ubwo setse simurenganye rwose mujyana nanjye amasaza mbuza amahoro pe cyakora wenda ubungubu ngiye maze kuzimenyera no kumenyera amasaha ziba zirimo rwose burya nazo zigira amasaha yo kujagahata n'ayo gutuza pe.
Ariko ntibikwiye umusarani wanyu ntugomba kugeramo isazi n'imwe.
Koko rero ese ubwo wabuze isazi kugwa ku nakoda umva nako ku musarani
sibyo se
ni nko kubwira higiro ngo haguruka muri iyo butike yawe ufunga uta mujyana isazi nama ntuze namazira ntoki ni patana ruje ntwaritandukanya rwose
ariko se ubundi ko tuba twakoreye isuku ubu nukubera iki koko
nyakamujyana amarakabye
umusarane wanyu ntiwujuje ibyangombwa kayita amaturage mwese ntimuherutse kwigishwa umusarane mugomba gutunga mu ngo zanyu kugomba kubumeza
nese umusarane wanjye utujuje ibyangombwa ntihe mujyana cyamane gese byose sinabikoze
yarabikoze pe
ego warawucukurishije urawubakira urawutinda
none ikindi
ni ariko ntibihagije
oh yes
rebe cyambere ntukinze neza ukingishije igifuka mwakasemo kabiri cyusakaye neza kuko hasakaye gace gato mu mpande shwida yewe ntunapfundikiye ari nayo mpamvu yaya masazi yidegembyamo cyatse nakandagira ukarabe ngo nkarabe intoki ndaheba koko higi wabuze ngo uba ku musarane wujuje ibyangombwa
cyakose mujyanama kw'iby'ingenzi mwantegetse gukora nabikoze ibindi mbwira byangombwa ni ibihe koko metro nategetswe gucukura nizo nacukuye kubakira narabikoze nta wajya mu rwose ngagira ikibazo cy'uko bamurunguruka ibyo bindi byose mbwira gukora ni iby'iki koko
ibyo ntibihagije higi
haraburikise
kuko hari ibindi mwirengagije mu kunoza isuku y'ubwiherero
ntibikise
koko habe nakandagira ukarabe ubu siyo muvuye mu musarane mu bigenza mute
ahubwo reka nkuzanye amazi mwibasukarabe intoki rwose mujyana
mumpera amazi mwibasi rwose
dore ubwo nuko n'ubundi mujya mwibagirwa mugashiduka mwanariye mudakarabye intoki
oya turabyibuka
wakabaye warawukinze neza ukawusakara neza wagira ngo amabati yaragushiranye ugakora igipfundikizo kiwupfundikira neza bityo amasazi ntabona aho amenera ndetse ugashyiraho na kandagira ukarabe irimo amazi meza n'isabune
mujyana ayo mafaranga yo gupfusha ubusa bigezeho nayakura he ubundi se ndindasakara umusarane neza hariho ndaramo ngo imvura izagwa inyagiriremo ndindajya kukingisha urwo rugese rukomeye rw'igitangaza hari inkono y'ibishyimbo ndazamo ngo abajura bazayi cyangwa hari agatungo nzirikamo ngo bazakantwara ese ubundi mujyana ko nzi ko hari n'abandi baturanyi benshi bafite umusarane nk'uyu wanjye kuba mutabagendaho nk'uko mungenda
wamuganira ubwo muzi umusarane wo kwa kayijuka
ukayiti
ni ugukandagira ku biti bibiri urebamo imbere rwose uwo noneho mutinya kubi
kayijuka ko batamugendaho nk'uko bagenda
kwa kayijuka muhaheruka kera ari mu ba mbere nahereyeho ngenzura isuku y'umusarane we nta n'agasazi na kamwe wabona kahacaracara
yego se
si we wenyine kandi kuko abantu bose bafite umusarane utujuje ibyangombwa narabasuye mbasaba ko bagomba kubikosora bakuba ku musarane wujuje ibyangombwa
nka data uburyo najyaga ngira ngo nige genyine waboneranye mujyana
guhora iki se hige hari icyo dupfa
mva ntange byari byaranyobeye pe icyo dupfa cyo ntacyo ariko noneho nimba n'abandi bose ugenda ubabwira nk'ibyo umbwira nanjye ngiye kubikosora kandi mu gihe gito kitarambiranye
wumva ahubwo
kuri da ahubwo uzi mujyana uzagaruka aha ngaha usanga ibibura byose kugira ngo umusarane ube wujuje ibyangombwa narabishyizeho
cyane pe
nuko nuko impa n'agasabune nkarabe intoki kayite
yego
Higiro abwiye umujyanama w'ubuzima ko atapfusha ubusa amafaranga ye ngo arasakara umusarane anakora umupfundikizo w'umusarane ndetse anawukinge ese babyeyi ni ukubera icyo ni ngombwa ko buri muryango ugira umusarane wujuje ibyangombwa tubatumirire impuguke idusobanurire
nitwa Kamukera Clementine ndi umukozi wo ku kigo nderabuzima cya Cyaratsi kiri mu karere ka Nyanza umurenge wa Rwabicuma nshinzwe isuku n'isukura buri muryango ugomba kugira umusarane wujuje ibisabwa cyangwa se wujuje ibyangombwa kugira ngo ube umusarane usabwa na leta hanyuma rero umusarane wujuje ibisabwa cyangwa se ibyangombwa ubuteye ute uwo musarane ugomba kuba ufite umwobo muremure byibura guhera kuri metero 6 kuzamura uwo musarane ukaba utinze neza ukurungiye upfundikirwa hanyuma ukaba usakaye neza kandi ukinze neza impamvu tuvuga rero ko umusarane ugomba kuba ukinze neza nuko hari abantu bibwira ngo bakinze kandi bashyizeho imyenda ishaje bashyizeho imifuka cyangwa bashyizeho utwugi tudafashije ugomba kuba ukinze neza rero no gusakaza hari igihe bashyiraho ibyatsi ugasanga n'ubundi imvura iguye uravuye, cyangwa se bagashyiraho amabati ashaje yapfumaguritse, ntibashyireho amabati meza. Bisaba rero ko ugomba kuba usakaye neza kandi ukinze neza, kugira ngo ugiye mu bwiherero nyine yo kugira ikintu kimubangamira. Ngo rero mushake umupfundikizo mwiza ku buryo ufunga umwenge wose, ibisimba ntibibone cyangwa se amasazi ntabone aho aca ajya mu musarani, ngo agaruke ajye gukora ku bikoresho no ku biribwa. Hanyuma uwo musarani wujuje ibisabwa ugomba kuba ufite na kandagira ukarabe. Kandagira ukarabe rero igomba kuba irimo amazi buri gihe kandi ifite n'isabune, kugira ngo umuntu uvuye mu kwiherera cyangwa se kuri tuwarete abashe guhita akaraba. Iyo kandagira ukarabe igomba kuba imbere y'umusarane, hafi y'umusarane, akaba ari cyo ikora cyonyine. Hari rero abantu bava muri tuwarete badafite kandagira ukarabe bagahita bajya gukarabira ku kigega cyangwa se kuri robine cyangwa mu njerekani n'ibase. Abo bantu rero nifuza yuko bagomba kumenya ko kandagira ukarabe ari ngombwa imbere y'umusarani. Akamaro rero k'umusarani wujuje ibyangombwa, cyane cyane ku buzima bw'umwana. Umusarani wujuje ibyangombwa unapfundikiye, twabonye ko ugomba kuba unapfundikiye, ntabwo umwana yatamba ngo ajye gukiniramo ngo atore imyanda kubera ko ubupfundikiye. Hanyuma uwo musarani ntabwo hajyamo n'isazi kugira ngo zize zikore ku mwana. Ikindi umwana ntagira ubwoba bwo kujya kwitumamo kuko aba atarebamo hasi, ntabwo aba arebamo hasi aho imyanda iri kubera ko umusarani uba utinze neza, kandi ikindi ntashobora no kugwamo. Ibyo rero ni ibyiza by'umusarani wujuje ibyangombwa. Mu gihe rero tukoresheje umusarani utujuje ibyangombwa, ibisimba cyangwa se amasazi ajyamo agakuramo umwanda akawukwirakwiza ku byo tugaburira abana ndetse no ku masahane n'ibikombe, ibyo byose bigatuma umwana arya ibintu byanduye, hanyuma bikamukurizamo kurwara inzoka cyangwa impiswi, bigatera umwana kugira imirire mibi harimo no kugwingira. Babyeyi rero ndabashishikariza kugira umusarani wujuje ibyangombwa kugira ngo twirinde umwanda wo mu musarani watera abana bacu indwara zishobora gutuma bagwingira. Iyo tugize umusarani wujuje ibyangombwa bituma abana bakura neza bakagira n'ubuzima bwiza.
Babyeyi, badusobanurira umusarani wujuje ibyangombwa uko ugomba kuba umeze. Ugomba kuba wubakiye neza, usakaye neza, utinze neza, ukurungiye, upfundikiye, ufite na kandagira ukarabe, kugira ngo udusimba tutajya mu mwanda wo mu musarani, maze utwo dukoko tukagwa ku bikoresho dukeneye, harimo amasahani n'ibindi bikoresho ndetse n'ibiribwa, maze bikatwanduza indwara kandi bikazahaza abana kurushaho. Umusarane kandi wujuje ibyangombwa, abana ntibashobora kuwugwamo mu gihe bagiye kuwukoresha.
Bana nshuti zacu, ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kingana ku musozo. Reka duha akanya mama Koleta atugeze ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero.
Cyusa n'abatete ndabashimiye, namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanurira ko tugomba kujyana abana bacu ku kigo nderabuzima mu gihe bafite ikibazo cy'imirire mibi kugira ngo babiteho bave muri icyo kibazo. Ibitekerezo tugiye kubagezaho nibyo batwandikiye kuri Facebook. Duhere ku butumwa bwa Jean Uwera, aratubwira ko umubyeyi agomba kujyana umwana ku kigo nderabuzima kugira ngo bamufashe ngo amenye uko amwitaho. Naho Nsabimana Juvenal we ati ni ngombwa kumujyana kwa muganga bakamusuzuma bakamenya igitera ikibazo afite. Dusoreze ku butumwa bwa Nkundimana Stefano Kamoso, utubwira ko igihe umubyeyi wese abonye ko umwana we agaragaza ko afite ikibazo cy'imirire mibi asabwa kumujyana ku kigo nderabuzima kimwegereye bakamugira inama y'uko yamwitaho. Ati kandi twese nk'ababyeyi turasabwa kugaburira abana bacu indyo yuzuye, kandi nitubikora gutyo bizatuma abana bacu bakura neza. Ni ngombwa kandi kugaburira abana bacu igi rya buri munsi kuko ari kimwe mu biribwa bituma umwana atarwaragurika. Dushimire Uwera Jeanne, Nsabimana Juvenal, Nkundimana Stefano Kamoso n'abandi batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koleta turamushimiye. Bara nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kuba muri iki kiganiro itetero, turabashimiye. Nimuzakirwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha.
Mwari kumwe
na Teta
nanje Cyusa.
Bye bana tuti zacu.
Bye namwe byeyi bacu. Imana ibarinde turabakunda.
Abana mbere.
Itetero.
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 Ikiganiro tete mu gikurikira buri wa kabiri saa 11 n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa 5 n'igice.
Abana mbere.